yeah, 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 yeah. Oh no,
Moko,
milele tufe tuzikwe wote,
tuzikwe wote.
Hata kidogo kianguka unyokote, mbele sio ni sisi kichochote. Tuape visogo waseme wachoke, baby moyo wangu umezungukwa na makopa ya upendo. Shahidi Mungu juu atutunze tutimize malengo. Sikaribishe mahasidi penzini, wakatugombanisha ukaanza kutoa na siri za ndani, maneno katufitinisha. Penzi, penzi kiniacha, utanipa maumivu, mwenzako peke yangu siwezi.